in your dress, such a picture. Big up, Sanamo, I'm gonna hit my record. Sababu nimekupenda, chochote mimi tatenda, popote mimi takwenda, milima mimi tapanda. Sababu nimekupenda, chochote mimi tatenda, popote mimi takwenda, milima mimi tapanda. Unapozungusha, sha, sha, unapojinyonga. Vipi poa masela wangu mambo vipi poa mwenzenu mimi nimedata kujitoa siwezi mtoto anabambata kapewa na mwenyezi kiuno anavokikata natokwa na machozi siwezi mimi kumwacha nimeshakuwa crazy nacheza naye chakacha nacheza naye blues tumeshakuwa mapacha. Anapojinyonga, nyonga, anapokatika, kata, ndo hapo situna data. Sababu nimekupenda, chochote mimi tatenda, popote mimi takwenda, milima mimi tapanda. Sababu nimekupenda, chochote mimi tatenda, popote mimi takwenda, milima mimi tapanda. Unapozungusha, sha, sha, unapojinyonga.
Japo wanga wanaponda la tizi Hila mimi kukuwacha siwezi Nimedata mina yako mapozi Baby girl inakupenda kishenzi Japo wanga wanaponda la tizi Hila mimi kukuwacha siwezi Nimedata mina yako mapozi Na enjoy mama minikiwa nawe Mungine sinota nifanya nipagawe Na enjoy mama minikiwa nawe Kini acha minta tanga kama mwewe
Nakupenda Chochote ndatenda takwenda Pale pote unapopenda kalenda Zinanifanya nakonda Baby girl bwana usinzingue na kupenda Chochote ndatenda takwenda Pale pote unapopenda kalenda Zinanifanya nakonda Baby girl bwana usinzingue
Wanasema mimi kwako nimedata Simba dume mimkia nimefyata Wanadai wamenibali mbwata Awajowe kitu gani minapata Wanasema mimi kwako nimedata Simba dume mimkia nimefyata Wanadai umenibali mbwata Awajowe kitu gani minapata
Sababu nimekupenda Chochote mimi tatenda Popote mimi takwenda Milima mimi tapanda Sababu nimekupenda Mimi tapanda Unapozungusha Sha, sha Unapojinyonga Nyonga Unapokatika Kata Ndo hapo mimi nadata Unapozungusha Sha, sha Unapojinyonga Nyonga Unapokatika Kata Ndo hapo mimi nadata
Yeah Obi Dino Big Up Wombe Niko na Aiso Chamchicho Big Up to Isaac Omonga Babaidi Soundi Mansuli Kodo Baja Ndosi Kidi Money Produce wa hit my record mwanangu. Aya sasa, jikusanyeni wote hapa sasa. Twende, 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 twende.
Cheza na luka na Kama kweli bwana umekuja na Cheza na luka na Kama kweli bwana umekuja na Kiuno mbambie, pia mnunulie. Osekonde bwana sumekuja na Kiuno mbambie, pia mnunulie. Osekonde bwana sumekuja na Cheza na luka na Kama kweli bwana umekuja na Cheza na luka na Kama kweli bwana umekuja na Kiuno mbambie, pia mnunulie. Osekonde bwana sumekuja na Kiuno mbambie, pia mnunulie. Osekonde bwana sumekuja na Cheza na luka na Kama kweli bwana umekuja na Cheza na luka na Kama kweli bwana umekuja na Kiuno mbambie, pia mnunulie. Osekonde bwana sumekuja na Kiuno mbambie, pia mnunulie. Osekonde bwana sumekuja na
Hey, 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 hey,
Babaka!